nainge wibadde mkote yete wibadde biyangu era omusajja ono yata abaana abaana badekea baletedwa mkote onako olwaleero naye ate wibadde biyangu olwo munnamawulire atomeddwa nakosebwa byansuso so tugenda kuwa byonna nga bwe bitambudde mukooti ate nga naba FDC balonze gwe baagala abeere Nampala waabwe
naye amanyire abasajja abo jukira twasooka ne tubeera ne Ssemu Junganda oyo naavaamu ne bamuwumuza ne tufuna Nsilambi Yusufu oyo naye nadduka mu kibiina kati tulinda adeka
eranka yeeyo waliwo omusajja abanja sente ze
ati yazuola
ya singa ye kibanja nasasula sente afuna omulimo na kati tagufunanga kati nkyayagala ze sente so byonna tugenda kuba nga tukutuusaako mu nteekateeka ne yawo tabadde tuula kalira
kale tuula kalira ffe tumaze okubeera nga tugoba ku mpewo za 9:8-9:5 radio Buddu radio y'omuntu wanooka womanyira eggwanga nga bwe litambudde tutandike ne musajja mukulu Christopher Okello Oyom ndoza betwogera ko nyumu Christopher Okello mmanya twogera kwoyo omumpembe ateberezebwa okubanga yakakana ku baana bana
n'abamizo
mukomusu abaana bano baali basomera wali ku ssomero erya ale gaba ale kyaliwodde care center we baali basomera nga in fact waliwo omanye ebintu bino biri bya mirundi ebiri essomero lino lirina enteekateeka za mirundi ebiri lirina abaana be bayambako obuyambi ne wabaho n'abaana abasasula ssente ekyokubiri abantu bano balina ekifo ekiteekateeka abaana abagenda okugenda mu nasale kati kino ekya ale childhood day care center kino kyekiteekateeka abaana abagenda okugenda mu nasale era maaso eyo omulungi awulirizo ojja kuwulira nga Okello ng'agenda ku ssomero lino yali ayagala omwana we ateekebweteekebwe ate ttaamu eddaka alyoka ayingira ennassale kubanga yali tayogera bulungi naye ng'olunaku olwaleero lwennaku olwokubiri olutandise enteekateeka y'okuwulira omusango guno oba ogenda maaso ng'omusango guno guwulirwa mujjukire nti twatandika dde omulamuzi nayongerayo paka olunaku olwaleero kubanga twabitandika ku mmande omulamuzi nayongerayo paka olunaku olwaleero era beeruki lwe lubadde munnange kooti neddamu neetula ku makya ebyokwerinda bibadde eggulugulu in fact okuva omusango guno egwatandika ku mmande ebyokwerinda bibadde byasigalawo nga gwakyali gulugulu wakuumibwa bulungi butiribiri naye ate bwe bagenda okuleeta omuntu ateeberezebwa okubeera omutemu ebyokwerinda byongera okunywezebwa era nga bulijjo n'onnaku olwaleero ebyokwerinda ku makya bikedde byongedde okunywezebwa era abantu badde kale bosi bangi nga bwe baasooka kubanga litenti yajjula nga abantu basoba ne mu 10 leero tebabadde bangi olw'ensonga ez'enjawulo buli muntu zaawa kuba abantu abamali bamanyi kiggwa ku olwo
naye
nekyeyongerayo
ate
abamu bo babamanyi nti kooti beereeta omuntu baabalina mwisa bubi aweza bamukuba engolo
abantu
tebamanyi ne bamukuba empi
tebamanyi nakumanya nti omusibe alina eddembe ly'okusaba ku mazzi
bamuwa batya akacupa k'amazzi akanywe omutemu oyo
alina wasakadde nebagaaasakaasanga
kati ekireesa omuntu mu kooti taba mutemu aba ateeberezebwa
kunnamusinga ebyaddala
era aba n'eddembe lye ng'omuntu bannayuganda kino ekintu kiyige mugende muwulirize omusango guno kuba kati chansi yajja nti bagukomyawo kooti bezityo bwe zibeere omuntu aba n'eddembeka ng'asingisiddwa omusango erimu ne balimugjako wewawasigaza eddala ng'omusibe era owulira nti omusibe naye abanaki n'eddembe lye kati omusibe aba n'eddembe lye noono aba n'eddembe lye kubanga abatalina basitalibwa naye nga yensonga lwaki omuwendo gw'abantu gwakendedde nga bagamba nti empozesa gye bamuzisaamu omusajja babikira mubikirire biki biki bamubuuza bamwebuyabwebuya ddemu naye nga kisibe kiri wabadde wasoseewo embeera etali nnungi naddala emmotoka erimu omusibe ekitongole ky'amakomera bwetuuse eganya okusiba jjukira kali kaserengeta okukkirira neyagende waba neyingirira abamawulire okukakana bambi munnamawulire waffe omu naye nga atula nnyo mu bitongole bino ebyaba blogger.
Okay. Akolera nnyo ku social media.
Yes. Mm. Era akosebwa byansusu ewa wa mtu te mu KIU.
IHK.
IHK.
Ya mtoto na bujanjali.
International Hospital Kampala.
Mm.
Njage na masono funo bujanjabi. Tusubira nti bujanjabi obabulonje.
Mm.
Bebamu kuba kugwa basobola okusubira okukola ku mwana oyo. Bambi naterera mukama amsasire asobola okubanga aterera naye ebyo nanga bigenda maaso. Coach tijiro bedde kutula.
Egenda maaso.
Yes, era ngoludo olwabyo nako lwalero balese omujulizi wawe namba mukaga. Banga juki lanchi tuwali naba juli za baso ka mkoti ya so ulutuwa baso ka katina mterife ibe ya bado mjuli zinaba mkaga yomu kubala bila abana elana mteriono aina kubongobu aina chata sobala kwela bila kubanga yomu kuyariwo banye baduka wo manye bali bavudde wo nga juki romu ya lia tuteba na manju omulala kuluti ya kola omulala yali agenze naye avuddewo kafulumyemu kati ono omwana ono omukyalo ono ye yaliwo
asigaddewo okulabirira abantu.
Oh, yes. Era ono omutemu asooka asala babiri ono amulaba ajja okumutasa naye amugoba agwa akomawo omutemu balaba ngaono agudde akomawo mu baana asalayo owokusatu kati oli akwata akagaali akamukuba akubwa omutemu omutemu achukira n'akasabu afunike omukyalo oyo omukyalo akuba enduru alekana avaawo ono n'asala owookuna obo nabadde mubujulizi obutambudde olunaku olwaleero kyenkugambye nti omukyalo yayinza obuterabira nsonga eyo naye abapulida batugezezaako nnyo okumubuuza baloya abooludda oluwawaabirwa nti ebintu bino byatandika bitya ebintu bino byatandika nawe twabagamba nga Okero agenza okusaba ekifo awo naye onenyinna mtiri yamutwala ew'omujulizi namba musanvu kubanga oli abadde namba mukaaga atuvudde ku mukaaga namba musanvu amuzza nti ono wamutegeera otya namba musanvu ye Aneti Odongo wa myaka 5 yakulira ekifo kino ye yali mu ofiisi ye kati namtiri yatwala ono mu ofiisi y'ono akulira namugamba tiina client namtiri aludde wakoledde emyaka 15 ekifo ekyo kati bamugamba tifunye client nti y'ono nti ye kati abadde agamba ki nti ayagala kuleeta mwana we namuyisiyabitya mu bufunze biki ebyetaago omusajja ono yalaga nti ali serious n'akwata essimu ye ya mobile money n'asindika sente ez'okwewandiisa era yasindika emitwalo 12 eziraga nti kitufu ayagala ekifo kubanga ezo 12 za daycare buli mwezi n'asasula uniform ya mitwalo 6 n'asasula n'omutwalo ogw'okwewandiisa n'ateekako n'15 ez'okugyayo emitwalo 19
ze yasindika
byonna nga bigenda mu maaso waali awo na buli kimu weekiri omulamuzi byonna n'abifuna kati ne bagenda mu maaso omulamuzi ali mitambo gy'omusango guno alisi komuhangi kawuka n'agenda mu maaso n'okubeera ng'awuliriza naye omujulizi ono ow'omusango abadde akyagenda mu maaso n'okuwa obujulizi guli n'atandika okwenyinyanyinyamu awo n'amwenyereketa omusibe ne bibeera awo ne baleeta omujulizi ow'omusango owamunaana kati omujulizi ow'omunaana gwe baleese ye yapangisa kawukoyo ne mmotoka era ono abadde alina obujulizi bungi abantu bebasuubira nti bulumika omusajja ono naye ono kawuka oluyimuse bwati kubanga ye abadde tayagala kamera yasabye olutandisa okuwa obujulizi bwempolampola bwati oludde olubaloya ne bawanika omukono ne bagamba kubanga abadde atandisa okumwenyereketa ne bagamba omuntu ono tali bulungi tusaba abatu babeeko ne kyebakola era omulamuzi takoze ensobi n'ayimiriza kooti okumala eddakiika 30 omuntu ono akole ki asobole okubeera nga
atereeramu
kati eddakiika zino 3 beziweddeko kooti n'ekomawo era ono n'asobola okugenda maaso n'okuba nga ayongera okuwa ku bujulizi bwe naye abadde era akyawa omwawalira n'ayimuka omulamuzi nasensinga nagamba ono yalibanga alina kyagamba mumuwe akazindaalo
Would you tell the court why you're not able to proceed court, in the proceedings today?
I'm not feeling well, my lord.
Do you have any specific complaints?
Yes, maybe I can, my lord.
Could you please go ahead and tell the court that specific complaint?
It's a script, my lord.
A script?
Yes, my lord. I'm sorry, my lord.
You're sorry. You don't have to be sorry. I just wanted to know if you have any specific complaints so that I'm able to take a decision whether to give you a break or to proceed. Because I think we're about to finish with this witness. Maybe we can send him for cross-examination tomorrow. That is why I'm interested in finding out the specific complaints that you have regarding your health. You inform me to take a decision or to proceed.
Bwatyo embeera bwetyo bwebadde nga okera ayimuse n'ekyukira okera ayimuse ng'ono awa obujulizi obukulu
yapandisa emotoka
omulamuzi akosezza obuyinza bwe n'obuyigirize n'agamba nuno alina eddembe lye asabye kkooti eyimirire awo wennyini omulamuzi agiyimiriza n'agamba mukomeewo enkya sawa satu kitundu.
Okay, the accused person has informed the court that he's not feeling well and he's unable to proceed with the trial today. It is also 5 p.m. He says that he has a script to bring to the attention of the court, and it is not considered as though that we don't have that time now, bearing in mind that it's 5 p.m. and in the interest of justice, the accused should be allowed to organize himself. So for that reason, I will have done the hearing of the case tomorrow at 9:30 a.m. and I also direct the chief register of this court to write to the upper prison, regarding the health of Mr. Okello. So this matter will come up tomorrow at 9 a.m. and the accused person is further remanded till then. Tomorrow at 9 a.m.
Era kasaa kweyongerayo ne kkooti olunaku olwaleero era kkooti neyongera negamba nti olwedde zibadde zimaze okuwera essaawa 11 ezakawungezi era kkooti kikyalina budde olunaku olwaleero era kkooti neeragira agende abeere nga yeetegeka era kkooti neyongerayo omusango leero okutukomawo enkya ssaawa 3 ez'okumata n'eddakiika 3 era kkooti neyongera neeragira omuwandiisi wa kkooti eno okubeera ng'awandiikira osi apa ow'eruzira abeere nga nyumirwa kkooti eno obulamu bw'omwami oyo.
Awo kasoulira nga baku baka ntuwako omanyanti koti ya jani
ya
asa mlamuza kuwa kwa ito kuwe mezo ba
mlamuza kuwe meza
mlamuza kuwe meza na ye togedeko na abamu kwa ntu abasifodo kwe tabamu tula unuwa koti ya lero na wapa ime bevoge
sigenzo kulaba lawyer we ayiba agamba jaji mate client wa kutari burundi ochitegela sivasara uya abadda ona namuseka asmairinga tugenzo kwa atiba mujava mutuare chuma ine ya gezi na kuria agenzo kuria mmeri agenzo kwenye lebadde muruma no murumu
luria yuwa musayi na katila wakende kuiwa musayi na yeka jate bayi yo musayera na ya atela babumikiza kari ya kasajia osoro kubera mu koti noseka koti bajisekeramu omanyi wata abana baba nechikusesa kichi ye musanyi kumbe tuine naku tusaba nafa obwenkanya tusaba obwenkanya government eve yetu obwenkanya leo musajja ono kubaka tyono musajja bamuganya okwogera badai no bujulizo obulungi tubale twagala ayogera obujulizo obwo obumulumiriza kati nabe tulabe mulukeno bwe yatira asirira ludda yonna babizibiikiriza kali tukole tutya sato woli kubanga yesesa mukoti basekeramu ye agenze kulya kubala mtu ali ali munda ye n'alya n'anywa
abantu batibadde bamativu ya era olaba station esembye yakawungeezi abasirikale okusooka babadde balinnya okuludda lw'abalamuzi naye bazze mu bantu okulaba nga embeera eyongera okukira kubanga abantu balabye embeera gye badde tebasuubira kibula ntera nnyo ogamba abantu bofuna akadde egendako mu kkooti omuntu siba epromisa bubi kuba tujja mufuna mu mazima ekyokubira oyinza okubonereza ataliyo Paka nga ba musalide
nga no musangu kumusinzi la ba mugamba kumusinzi la kubugiri zovulete duwagu no musangu wagukula
ya chokola wanga nebetu watu wagira kunsongezu tuga amba atebe lizivwa